Pitina Loïse, Loïse, Nako Balase, Loïse, Nako Dila Yego Kila Lobi, Loïse. Solo Pendangai Nako Bala Louise, Bokilo Pendangai Nayon de Libala, Gai Nayo, Toringani, Libala Nangai Nayo Mama Louise. Wapi Louise. Wendalingi komona mama Louise, bonga pesa na bo wane o, wapi Louise, solo bo wane beta gida, beli ndanda, beli kembe wanga. Biso tozali na babadiri na biso, biso tozali na mingongo na biso, biso tozali na bagitare na biso, toko kima na yenzela kinga mwaye mama ye. Sope na oki na kombo ya lolaka, oyo bako tu nangai, bako njembangai, wendo so, kataloge ya kombo la gitar, mari loiso. Marie Louise, solo pinda na kobola guitar, na bola peli kembe na gai pina violo. Wapi Louise na gai mama, bola guitar, pinda na.
Boy.